Easy Records Music.
Chanalelo zikomo ambuye tikali kushansha na mapresha ya paziko vose vili mumanja ya ambuye kukona na kuhuka ni chifuno cha mulungu nikali kutamanga nipange koka ngono life silly easy boy ni pangono pangono never give up no retreat no surrender no sweet no sweat mwamuna ni kulimba kuyesa ni mayesa but still si fichitika kapena ikaripo fika in a time yanga if you can't do it for me just do it for my family I believe one day pembelo yanga muza yanka
Natasha babusu mawe if you mwachita wemu yawe awe Natasha babusu mawe if you mwachita wemu yawe na ungazi komoneo na fya mwani pasa mweo 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 na ungazi komoneo na fya mwani pasa mweo
Manyumba ni makungwa wande ni za kamanga na mamoto kaini kumbwa wande ni za kagula as long as I'm still alive vintu viliche ni kari na mbavu yosa kila iliche you can delay my blessing but you'll never block it kubwere na kumbuyo awe mwanti neteti still going harder ni kwele kolada I believe one day I'll make my family proud siku tinizi mvesa I'm telling the truth sini seka seka ine nikange na booth Simple X, once again, diye zina Gati suni zibazina, ndine Simple X
Awe Natasha, babusu mawenu Efyo mwachita viguru Yawe Awe Natasha, babusu mawenu Efyo mwachita viguru Yawe Na ungazi komoneo Na fya mwani pasa Zikomoneo na fya mwani pasa mweo na ungazi komoneo na fya mwani pasa mweo na ungazi komoneo na fya mwani pasa mweo